shwale mwa kuluma mama nema pati kuluma mama la boshela kuna boshela mama angemdanya mundo kuluma ngeka mala niya kuza mpwetu niya kwayisa mpwetu ilingila yele mshotu ilingila yele mshotu
Yeah, my darling.